Yebona. Bari zozo tefula ndilo dza vhathu vha dzi leta dzuru. Hele yo valirela. Hey, zito kuya vhana mukana ngori ndi kulo the time. You know what it is? I am your favorite DJ, Leroy Mampela from Nduni dza Kashi dza Studio 5 Circular FM. I got your boy Tatuway. Yeah, zito kuya sabano ni ngori. Hava vhathu vho no tshila vhutshilo vhune a vho ngo tendeliwa Bibeleni. Ni khoya hereni. Ni ḓo kwanyana ninge rine ri khou ya kha nḓila ya Mudzimu. Ona na zwiṅwe na mukana Studio 5 ri dzula ninge vhukhethanani. Fere nga bindi vhane ngwana mukana Studio 5 Sikra FM. Ona gota lolo luvela liṅwe.
Hidden.